TW. TWB Records.
God created you in a special way. Maso wanga na yamba mwano. I'm saying, kani ya chikondi. By way on dinna tela. By way o baby wanga. By way on dinna tela. I can never cheat your love for me. I can never lie. I can never doubt. I can never cheat your love for me. Kundi konda menendilili. Kundi konda
that I love you. Azani magengadi kukukonda ndimulandu. Umai mapaweka suma samala zantu. Dina jogela kutali kuchesa maloto watu mwali wangu. You was dropped and I got you. Was called all the names, you my queen stay beside you. Olo wandi nyoze na mwali zili begantu. Tiga kala doka doka pego nyumba kwatu. Ngadi beba lala blanki na yonti makufila. Na poila kemo ili ya onze ya makulila. Kifukwa nota kutola tako kukululukila. Dine jimpe ujanyadwa deka ndiku pindulila. Tiga figa pateno zingu dijitisiwa. Timaga bedo busa bebo zidipewa. Kukutoka nchirunga goma ndili nchewa. Kabena nchirumbuga baby kukutemwa. Olo ndili maluzi mati paper got you. One more time to say paper love you. Ulibe chiki na to feed the levels above you. Diambuye yekae na wandizi kwapu. Olo ndili maluzi mati paper got you. One more time to say paper love you. Ulibe chiki na to feed the levels above you. Diambuye yekae na wandizi kwapu.
Kundi konda mene ndilili. Mene ndilili. Mene ndilili. Kundi konda mene.